Boa César,
César,
boa César,
uzoshela
kanjani
ukuthiwa iningesa
ngesenyanje
uzoshela
kanjani
ukuthiwa
iningesa
ngesenyanje
uzoshela siyeza
siyeza
wemama po
uzoshela kanjani
Weba fana nishimile, nshelango muti, weba fana valana. Wea kawashiga mshoza wami,
unamanda masha. Wea
kawashiga mshoza wami,
unamanda masha.
Kabashela mshoza wami
unamandla masha
uthi uyamvumuzia
unothando
olusha unamandla masha uthi uyamqomuzia
unothando
olusha
unamandla masha
mshoza we
Unamandla masha.
Ngoba wemshelane, awungoba nguwe tayeni
kodwa